Yo, some white think them are wise. But anytime we come around, we have bust the whole of them and wisdom and before them knew it. Yeah. Things not go nice for them. Hey,
I'm the race, the hill on the rise, the corner. I'm the race, you know the poor foot in the. I'm the dish, I'm the baba, she. I on the bitch, man, bone. Hey, I'm the race, the hill on the rise, the corner. I'm the race, you know the poor foot in the. I'm the dish, I'm the baba, she. I on the bitch, man, bone.
Hey, 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 nipoka kisiki vidi yangu hayigiki. Wala sipingi kina jamini tena zaidi ya asilimi ya tisini na jamini kujasili. Hey, bisha besi minipite. Jia ninyajie mtu ukaweza uzime. Hilo sikunguze jangali yo saibiki. Kawa mwisho wa ubatili jangali yo siumbuke. Hey,
as hamni wezi hilo ni wazi kuna. Hamni wezi yene vipofu tena. Hamni tishi hamni baba ishi. Hayo ni vichi mambo. I'm the way the hill on the rise, you could not. I'm the way the end of the poor foot in the. I'm the tissue, I'm the baba, ishi. I on the vichy, man,
yeah. Nendo sipende lazimu teni kubali. Simo sema vyo takute nime kwa champali. Mnipo kwa vizuli sikuwa na kitu rohoni. Suji kwa ngomu na nini chukize na zifichiki. Matunda ya kazi ya mbazima ni jali. Hata mkisema tawazima kele. Nimejipanga kaina zote hamni wezi kwa lote. Hivyo na wapa pole. Hey,
I'm the way the hill on the wazi kuna. I'm the way the yene vipo futena. I'm the tishi hamni baba ishi. I on the vichy man po. Yo, I'm the way the hill on the wazi kuna. I'm the way the yene vipo futena. I'm the tishi hamni baba ishi. I on the vichy man po.
Sisi miki sisi uliki. Nipoka kisiki bidi yangu hayigiki. Wala sipingiki na jamini tena zaidi asilimi ya tisini na jamini koja sili. Hey, abisha besi minipite. Jia ni ya jie moto ukaweza uzime. Hilo siku nguzi jangali yo siumbuke. Kawa mwisho wa umbetili jangali yo saibike. Hey,
as hamni wezi hilo ni wazi kuna. Hamni wezi njene vipofu tena. Hamni tishi hamni baba ishi. Hayo ni vichi mango. Hey, hamni wezi hilo ni wazi kuna. Hamni wezi njene vipofu tena. Hamni tishi hamni baba ishi. Hayo ni vichi mambo. Hey, hamni wezi hilo ni wazi kuna. Hamni wezi njene vipofu tena. Hamni tishi hamni baba ishi. Hayo ni vichi mambo.
Big up Professor Ellie, yeah.